Isambiriro 13. Timothy alefayo kwafu avantu. Timothy ali mulumendo watemenwe sana avantu. Kavili ali ya kufifulo fyare kanalekana kukuba afwa. Uku chitefi kwa lengere avyo wansansa. Ushikuti watemwa kuishibe fyo chali. Timothy akulire mumusumba wa Lustra. Ili alifyaka eche. Vanakulu ba Lois na vanyina ba Eunike bale musambirisha pali Yehova. Idyo alekula, alefwayo okusambirisha bambi pali Yehova. Idyo ali omulumendo, Paulo ali mwipwisha okuti ali anankwe mukushimikira kufifulo fimbi. Timothy ali sumini okuya mukwafu abambi. Timothy aide na Paulo ku Makedonia mumusumba wa Tesalonika. Pakuya ku Tesalonika, vali endere sana na makasedo vani inovuato. Idio vafikile vali sambidisha abantu abengi pali Yehova. Lelo vamo vali fulirwa kavili vale fwayo kubasansa. Echo Paulo na Timothy vaire mkushimikila kufifulo fimbi. Idio papitile myeshi, Paulo waevele Timothy ukubwele la moku Tesalonika mkumonefi avavu ananyi na vali. Timothy ali ngiro kushipapa kubwelela kuli uli amusumba pantu mwali abantu abavipa sana. Lelo alire pantu alefu asho kuishwe fya babwa nanyi na bale bomba. Iryo abwelele ayebere Paulo eri ashiri suma. Ababwa nanyi na Mutesalonika bale bomba fye bwino. Timothy ali bombere na Paulo pa myaka eingi. Paulo alirandire po kuti Timothy ali muntu musumo wali nokutuma mukubombere efironganino. Timothy ali temenwe Yehova na abantu. Ushe wali temwa abantu kabiri ulafwayo kubasambirisha pali Yehova. Nga wali temwa abantu, ukaba nensansa nga filia Timothy ali. Vere nga muli Bible yove, 2 Timothy 1:5, na 3:15, imilimo 16:1-5, na 17:1-10, wana avena Tesalonika 3:2-7, na avena Filipi 2:19-22. Ame pusho, ni kui Timothy akulire. Ushe Timothy alefwa yokuya na Paulo. Mula ndunshi. Chinshi Timothy awelele ku Tesalonika. Kuti wachitasha ningo olefu ayoku vanensa nsangafira Timothy ali.